Princess Carolyn.
Yes.
Nze we kankulopere. Abazadde abamu bagaana abaana baabwe okubeera ku TikTok. Tebaagala balage bitone byabwe. Kati nga ggwe engeri gy'oli superstar. Obagamba ki abazadde abali eyo? Abagaana abaana baabwe okuexpressinga ebitone byabwe.
Bannanga abazadde mwenna abali eyo. Mulekeraawo okutuwira ku bitone by'abaana bammwe. Bagenda funamu ebintu bingi mu talent. Okugeza nga nze mu talent yange nafunamu basari.
Good.
Nga ne bazadde bamutatira yadde n'ekikumi yadde n'okusasira school fees. Na ne bafaani bange Team Carolynians. Bansibisa enviiri. Ne banguyira n'engoye. Bansapootinga. Engoye ne bazijja okuva ebweru ne bazinyisa ennyonyi ne zijja e Uganda. Thank you so much for loving me, Team Carolynians. I love you so much. May God bless you.
Banange fire baby yayogedde omubwati. Ennyonyi zirinya engoye zirinya n'ennyonyi.
Yeah.
Ne zijja. Nozi receiving. Kati omuzadde ali eyo. Ng'okuba omwana toyagala ayolese ekitone kye. You're a very bad person. Wamasa kyo?
Yeah.
They should not do that. Uno basala agifunya asomera mu international school. Banaye. Team Carolyn. Sina kyemba banja. Omanimbya.